Eyonga tufudeyo, chechitongo lechipunenzwa kukuandisa wana Uganda ukufuna indaga muntu, echa National Identification and Registration Authority, NIRA. Mwa districti ya mkono, chitekeze zanti katisira, chiritade kukuandisa wana bali wansuwa miaka kumina mkaga. Baso wala kufuna nini namba, baluwa zobu zale, atene ebi wandike bidalebi inzo kufuna, obu wede zobu inja ulo. Kuli chitongo lecha NIRA, mdistricti ya Edwin Wesonga, agamba nti bakizudde nga abaana beetaaga okufuna obuweereza obw'enjawulo obwetaagisa kubanga balina ebiwandiiko ebyogerwako.
Era essaawa zino essira tulitadde kuwandiisa abaana, mujumbire nnyo okuwandiisa abaana. Abaana tuwandiisiza ddala okutandikira ku mwana eyakazaalibwa, era ky'oba olaba nti mukono wano w'oba otambula ku malwaliro nga General Hospital agazaalisa abaana bangi, twateekayo kompyuta ziwandiisa abaana. Waliwo abazadde nga omwana ono ayagala funa birth certificate afune insurance. So twateekawo nti abaana tubawandiisa okutandikira ddala ku eyakazaalibwa. Mbakubiriza mwenna mwenna, holiday eno muleete abaana tubawandiise, kubanga waliwo obuweereza omwana bw'atasobola kufuna nga talina nini namba. Obuweereza obumu ye birth certificate, ate birth certificate y'amaanyi nnyo okubeerawo mu bulamu bw'omwana omuto.
Era wano wasenze deena kuwola bannamukono bonna abeewandiisa okuzza obuggya endagamuntu zaabwe okugenda okuzifuna ku bitebe by'eggombolola 18 ezikola disitulikiti eyo ey'Emukono.
Buli ggombolola tugabirayo endagamuntu zino eza renewal. So ow'ekkoome sigala ekkoome, ow'enakisunga kaadi twazireese z'enakisunga, ow'eggoma kaadi zigye ziri eggoma ku magombolola. So tojja wano nga bw'osanze abantu abangi nnyo wano, abasinga babe balowooza ziri wano wokka, naye ku magombolola gonna ag'Emukono tulinawo issuance station wetugabira endagamuntu. We twali tutandika twabasaba ennamba z'amasimu, kadi yo ebeera nga bamaze ogikolako, era ojja kufuna obuwandiika obuva ku NIRA nga bugamba nti endagamuntu yetuuse Emukono, kasita ofuna message eyo ng'ogyemu.